Hallo, hallo.
Master!
Kasamba's coolest.
Exclusive from ZambiaMusicHits.com.
Kimbo, wamachiki na evo ni kimbo. Ichunguro paka kumachachacha. Pa Insta, Facebook, Twitter. Ichunguro paka kumachachacha. Pa Insta, Facebook, Twitter. Kufuaya kafuaya fio kukwata Bari ya la pampa mono mbata wapangika Mbavuka kumatovu nisha kwa tokuwa kuya 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 Chifuwa la komesa chifuwa lefya wakumoni Likonda savana monga ni wabaya Kembo ni kembo, kembo ni kembo Waulesi na eve ni kembo Kembo ni kembo, kembo ni kembo Wamachiki na eve ni kembo Kichunguro paka kumachachacha Pa Insta, Facebook, Twitter Ni chungulo paka kumachachacha Pa Insta, Facebook, Twitter Twitter Ama nyimbo mulemba nomba fefzungu Salenge to ama pepa la wala Pepi ya lipo babize kutoinga Shete afuaka ni mpepe vange Pala mamu pepi saboi na mkulange Kembo, kembo ni kembo Waulesi na eve ni kembo Kembo ni kembo, kembo ni kembo Wamachiki na eve ni kembo Ichungulo paka kumachachacha Pa Insta, Facebook, Twitter Ichungulo paka kumachachacha Pa Insta, Facebook, Twitter.
Download more music on ZambiaMusicHits.com. African Music House Entertainment.
That music. Travel. Kasama's coolest.